Baba mutukufu, mukama wachitibwa, tumutendelezenga, ela tumusinzenga. Mukama mutukufu, asanide okusinzibwa, mukama mutukufu. Mukama mutukufu, asanide okusinzibwa, mukama mutukufu, asanide asinzibwe. Mukama mutukufu, asanida sinzibwe. Mukama mutukufu, asanide okusinzibwa. Mukama mutukufu, asanida sinzibwe.
Asanida sinzibwe.